It's up. Obusungu nina bungi mutimu kibira nebote mankaba naye nga tekimala lwemikwano nagakwana gataswala bofuna gajagezesa gafukamira lwokuzibwa n'ekisoba watolondoola mu bizibu obayamba n'ebyokunywa n'okula olowooza oline banno bovawo nga boogera kanono kakyera gayita namakulakula bwe mwakula tebalina nsonyi beefuula sango magala sibye enguku ntakuviira olw'abasajja mukwano gobamukwanira n'olugambo lwamuleetera agumya ekimala jukira musa yalina omwogezi mukwanjula mulimu gwe guma gukoze mpaka bawula begendereze boyita banno nkulabula wazaali balwomouza bomu olyo Kampala nokola sente nozikwatako oba nokuba kayimba nekakwatayo bakunonya buli kasonda bazikwateko era obasembeze mu butuufu baziryengako bakuwana bakusudiyo oleme bejjako balindabiyidde bajjo bawengako badduka newaabwa nti ewuwe jula nkoko bagabire siganye naye aterindako tekali kutanda byobagabira nga bikuweddeko nogezaako bakubira nti munyambeko kulayirira nti nesimu balizijjako luno sirwalina omulenzi lyamutuukako bakuyamba kimu gwe embozi gye basibako olukuvaako nenkeera ne bakuddako bogera ntokomuko abantu ba pokopoko balinga mpewo awakana gwekeerako nomala gwe n'olwala boogera awatali nsonyi wadde okuswala musajja wato sirimu yamutwala ye bamuziika wasi wa mukampala mumyala jejo emikwano bwe twabeeranga mu mabaara tupa ku tupa tunywa mpaka nkeera ensinzi bunnyo beerabira ebyo ebiseera naye guma mungu yamanyi gye biggwera manya teri yaliyo nga bakuzaala baagala alina bajja bujjinga nswera ebizibu olujja badduka nze bansobera togwa mu maanyi fukamira akanyasaala najubu towanika gumira embeera buli lwetonya manya gunayaka enkeera ne bwe gwaka ennyo okutonya suubireera tukira katonda yekkaya tali kulekerereera
www.mp3ugandanmusic.com